bagenda nensigaza omukole. Ah, sikuko wane batuzibye obudde. Onjaga tolinga ng'omutume. Ah, luli wacha nsikwerera. Webale kunzitabirisa. Kati bano bajja basoberera. Tivano bajja balokera iwo omwana zamulina 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 selolonji zamulina 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 oh mama baby ah ankumira kumpi oh oh yagana mbere wa mazima.
Wande kansagara.